kacimo lu sanda gajar xeni viwa fanu ramoja kasu jirtani diadda የፋኖ ሮሞ ውጣታ ግጅማታት ገልገል ሰዓት ለማውራ ከአክ ሰዓት ይሰዲት ሜትር ባንድ ዲዳሚ ለማ ዲዳሚ ሸንሶ ዶሜ ተኮፊ ቪኦ 24 ናይል ሰዓት ረጀቀሶ ጅርታኒ ግጅማታ ጋይቲ ዲዳሚ ተኮ ብርኹም ለማ ዲዳማ ከስ ጅር ቪኦ ፋኖ ሮሞ ጨቀሶ ጅርታኒ አንሶራ አላኸት ወነር ቀምን ኦዱንጀል ቀምና ጀላነነት እቺ ወና ፈደበር
አተሞልተን ከበጀምቶ ተደገፈቶ ተከኛ ኦዱን ጅማታራፍ ቀምንኩኖ ጆ ባይደን ሲያሳ አሜሪካ ከሰየሮ ወጋሸን ተመትዲያቱፍ እገቱረኒ ቦደ ከሚሰ ከሌሳ ገልገል ኮራ ዴሞክራቶ ታረት ፕሬዚዳንቱ ማፍ አከዶርጎማኒፍ ጋፊዲያት ሲመተኒጅሩ ፓርቲ ሪፐብሊካኖ ታራ ከታን ዶናልድ ትራምፕ መርሳዱራፍ ዋይት ሃውስ ከሰ ከቱረንታውስ ፊላኖ ሰዳሰ ሰዲ ቡሌ ከኛ ገገፈም አንጎራ ቡሱፍ የሮንሳ አማጀደን ባይደን ተኩማ ቀባቹ ንደንደኛ እንታሲሞ በረዱ ከና አሜሪካ ከሰት ሙለተ ንጨነ ከጀደን ባይደን ወረር ቫይረስ ኮሮና ገዲቡ ኡዲዴ ወጀቶኒ ሚሊዮን ሄዱን ሆጂሳኒ አከደበን ጎዴረቲ ሶዳ ጫላ አብዲ ኡማኒዮ ደስዎቶንታኒ ዱጋጅሩ ሂሙ ቡዋ አዳ ኤክስፈቹ መና ሁንደወሊንገኡ ከጀዱ ለብሰኒጅረን United States weerara virusi corona facisuuf carraqi gootu keessatti gargaaruuf karoora ka qaban ta'u demokraatota bakka bu'uun kan pirezidaantummaa abdorgoman Joe Biden ibsani jiru. Yeroo haganaa boodalle pirezidaanti chammayyu karooran qabu angaru qabaa jedhan karoorri kunis guutummaa biyyatti keessatti afaaniif funyaan aguugu yookaan maaskii kaachuun dirqama gochuu ka jedhu kan of keessaa qabuufi qorannaa battalumatti ba'iinsaa mul'atu gaggeessuudhaa jedhan kana malees yuunaayitid isteets keessatti waan wal'aansa fayyaaf oolu oomishuu dabaluu ka jedhus karoora ko keessa jira jedhaniiru manneen barumsaa banamuuf haala mijataa ta'e jiraachuufi innis ga'aa yookaan quubsaa akka ta'e namirkaneessa jedhan United States weerara dhukkuba COVID-19 namoota qabamanii fi du'an hedduu qabaachuun addunyaarratti sadarkaa duraa qabattee jirti. Pirezidaantiin United States Donald Trump duularra deebi'aa pirezidaantummaaf na filadhaa jedhu kamisa kaleessaa magaalaa Old Ford kan kutaa Pennsylvania keessatti gaggeessaniiru. Magaalli kun bakka dhaloota dorgomaa isaanii kan Joe Biden irra fageenya kiloomeetira 9 gadirratti argamti. Joe Biden pirezidaantummaaf dorgomuuf kan paartiin isaanii dhiyeesse ifatti tuun simatin sa'aatilee muraasa dura Trump duula filannoo kana gaggeessan. Trump haasawaa dhageessisaniinis Joe Biden waggootii darban 50 Ameerikaa fiixaan ba'iinsa dhabsiisee jedhaniiru. Kunis kutaa Pennsylvania kan filannoo baatii sadaasa dhufuuf akkaan barbaachisaa ta'e. Keessa deggersa jabeeffachuu irratti kan qiyyaafate ture kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wiixata fuullee keenyaa jalqabee biyyoota adda addaa keessa ka jiran ambaasaadaroonni fi diplomaatonni Itoophiyaa wixinee imaammata alaa irratti mari'achuuf Finfinnee keessatti kan wal ga'an ta'uun ibsameera. Dubbi himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa ambaasaadar Dinaa Muftii torban lama lamaanii ibsa tuuta oduuf kennuuf waaman irratti imaammata deemsa seeraa hordofuun raggaasifamuuf jiru kanaafi dhimmootii biroo irratti dubbatuu jedhan. Walga'iin kun kan baratameef waggaa waggaan kan gaggeeffamu ta'uu kan ibsan ambaasaadar Dinaan itti fufanis akkas jedhan.
Izzi sirsabaale ambaasaadarochinnaa yaannaa masraabeet yesraa halaafiyoch.
Walga'ii kanarratti ambaasaadarootaa fi itti gaafatamtoonni hojii kanneen waajjira guddichaa keessa jiran hunduutti hirmaatu. Ergamni dipiloomaasii qabnu nagaa waariinsa qabuuf bu'aa hundaaf ta'e akkasumas badhaadhina biyyaaf mata duree jedhuun gaggeeffamaa jedhan. Walga'ii kanarratti hojii hedduutu hojjetama ka jedhan ambaasaadar Dinaan hariiroo alaa Itoophiyaan qabdu fooyyessuu dabalatee imaammata gurguddoo ka biyyattii irratti hirmaattotaaf leenjiin akka kennamu ergama dipiloomaasii kan waggaa gamaaggamuun ka jiru ta'uu ibsan. Karoora waggaa shanii jiru irratti mariin kan gaggeeffamu ta'uu fi daawwannaan misoomaa dukamiif naannoo Adaamaatti kan gaggeeffamu ta'uun dubbatameera. Dhumarrattis parking ጦጦዳ ወታኒ ቃመ ኦላናን ቀጀልፈምኒ ሆጂ ከከነ ሙፍተኡን ኢብሳሜር ገመካኒን ኢትዮጵያ ማስሪፍ ሱዳን ሂደለጋ በያላልቲሴ ማሪንገገሰን ጀልቀበ ሙሳ ከንፍሰን አምባሳደር ዲናን ሰደርካ ከነረጌ ራጀዴዱባቹፍ ዋንቀበተማን ኢንጅሩ ጀደኒ በይ አርገመ ሞጤኛቲ ኢፋቲ ካለፍሲኑ ተአጀቹሳኒ መለስካቸውማ ፍንፍኔ ራገባሴር ፈጨይኒ ቫይረሲ ኮሮና ከን ኢትዮጵያ ከሳ ከናማንዱራ ባቲሌፍ ሙልጣታቱሬራ ጫላ ደበሉሳ ዳይሬክተር ዳበተ ፈያው መታ ከብየቲ ዶክተር ኤባ አባተ ኢብሰኒሩ ሚኒስትሪኔ ጉምሰፈያ ከን ኢትዮጵያ ዱኩበ ኮቪድ ኩደሰገልረቲ ዱለቶርበለማ ለፍሱንሳኒያ ደተማ ኩኒስ አባወራ ሚሊዮና ኩደቶርበ ደቀቡ ፈከሱመስ ኩመጥበለ ማረቲ ቆረና ጋገሱ ሰገንቴ ፈቴቱሬ ቆረናን ኩኒስ ኢሳአኬ ከሜ ኩመጥበለ መጫላ ጋገፈሙ ዶክተር ኤባ ፊገሬን ዱኩበ ኮቪድ ፉንዴ ፈሜ ቪኦኤ ፍብሰኒጅሩ ማርሳል ለማታ ቆረና ከና ሃንገባቲ ሀገየ ዱፉት እትፉፋ ጀደሜር ኩኒስ ለብሲያ ተተማ ሲያሳ ድሞቲ ሃዋሱ ማረት ህርከቴ አከተው ኢብሰሜረ ጀቹዳን ኤደን ገረሞ ገባስቴ ጅርቲ ቶርባንን ዱፋንኬሳ ሎላ ካኒላሌን ያዶና ከጅሩ ኮሚሽኒ ሆገና ሆጂ ድሞቲ ያዶበላ ከንፌደራላ በሴጅራ ፍንፍኔ ፍድሬዳዋ ደበለቴ ቢየቲ አርከጫላ ከሰቲ ካንኔን በላ ሎላን ሚደማን አከጀራ ንፍሰሜር ኮሚሽነ ካናፍ ዳይሬክተር ቁንንምቲው መታከታን ኦብደበበ ዘውዴ ቪኦኤ ፈከብሰኒት ጀንዶሮባ ሎላ ኡሙን ቶርባንን ዱፋንኬሰ ረኮ ፈያ ጌሲሱ ዋንደንዳኒፍ ኦፌገኖን አከጎደሙ ጋፈታን አከከቺሲ ሎላ ኩን ባቲቢቶተ ሰደርበ ከነመ አከቱሬፊ ለፈባላን ኩን ነቀበት ካንኔሚ ደማኒፍ ሰአቲ ቶርባተሚ ለመከሰት ደግርሰ ጎቹፍ ኮሚሽነን ሳኒ ደንደው ኦቦደበበን ኢፍሰኒ ጅራን ሰበበ ሎላ ካናፍ ኢዶ ቶኮ ቶኮቲ ነምኒ ቀራ ጎዳኔ አከጅሩ ሲፍሰኒሩ ቡልቺ ሰናኑ አፋር ከሰት ነሞን ሚደማን ለኮፍሲ ሳኒ ኩማ ጃታሚ ቶርባካንገ ዮተው ቶርባን ከነከ ሰቡልቺ ሰድሬዳዋፊ ቡልቺ ሰናኑ ሶማሌ ከሰት ሚዳን አቀቡን በካሜራ ለፈሚን አን አቀበ ቡልቺ ሰናኑ ለሁንዳፍ ደገርሰ ጎደሙሳ ኦቦደበበ ዘውዴ ኢብሰኒሩ ሰበባ ጫማን ከሚደማን ለሚወን ሚሊዮን ቶርባ ጫላን አከሱመስ ሰበባ አዳዳን ከነን ጎዳናን ደብሰኒ ዳቡን ቆደ ሞቱማ ቆፋ አከንታኔፍ ለሚን ቢየቲ ከሚዩ ከሰተከ ቆደ ፍደቱ ዋሚቸ ኢብሰኒጅሩ ቡልቺሰናኖ ትግራይ ከሰቲ ፊለኖ ገገ ፈሙፍ ጅሩፊ ሆጂኒ ነሞተ ሰገሌ ከነን ጋልሜሱ አረጃል ቀበሜራ ሆጂን ጋልሜሱ ኩን ጉዮ ተሰደቲ ካንትፉ ፉዮተው ለኮፍሲ ነሞተ ሰገሌ ከኑ ጀደሙ ሚሊዮን ለማፍቱ ቃጃ ታጀ ካንቴልማ ሙተው ኮሚሽኒ ፊለኖ ናኖ ትግራይ በክሲሴ ረጀቹን ሙሉጌታ ጽባሃ ገባሴራ ቢዮታ ኩደሸን ምሴንሱማን ካኖፍኬሳ አቀቡ ሃዋስኒ ዲነግዴ ቢዮቲ አፍሪካ ገመዲያ ዮካን ኤኮዋስ ራጅሊቶ ኳርዳማሊ ኬሰት ወራና ፕሬዚዳንቲ ቢየቲ ፊ አንጎታ ከብሮ አንጎ ራቡ ሴወሊን ዱበቹፍ ጅሩ ወራኒ ኩን ክብጣተ ደርቤ ካሴ ፕሬዚዳንት ኬይታ አከሂደት ከጅሩ ዮተው ወገኔ ኮዋሲስ አከ ፕሬዚዳንቲ ቸገዲሰን ጋፈታቱራን ኦዱናማ አቀምኑ ካኑ
ዋን ጉሚን ትቁፍተት ዱገፈተ ኤባብ ገላታን ትኸነቲ ፍረተት ውጅደግ ጆ ባይደን ናሚ ፓርቲን ዴሞክራት ፕሬዝዳንቱም አሜሪካ ቴፕለቴ ትራምፕ ይወልት ገድረክፍት ጆ ባይደን እታንቱ ሳካማላ ሃሪስ ወሊኒ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ራ ሞቱማ ፍረቹ ወልድርጎም ውጅር ባይደን ናምገን ተርባታ ሚተርባት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ናምገን ተርባታ ሚያፍሪት ባይደን ይፍታንቱ ኒሳ ካማላ ሃሪስ ኮርቢዮ ለሳ ፓርቲ ሳኒ ዲኤንሲ ጉያ ፉር ቴሌቪዥን እንድራት ማሪያ ቻባን ዱማትረቲ ኤቢሳኒ ውጅታን ትኸነን አኩምት ጋፋታም ሀኒ ተኸነኒን ናሚስ ወሊንድርጎም ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዱብን ቀንጨርሱ ደብር ባላጉዳ አሜሪካን ከጅርት ኸና ኮሮና ዩኑ ራደው እንደንደ ነጀደን ባይደን ትራምፕን
our current president has failed in his most basic duty to the nation he's failed to protect
presidentin ken kam mahunene uji isata sant uji jabdu yubi ya hujjachu ndenden dukubama america dufana yur radabu ndenden rehen ka america tunene wan difamin kam neyet bulchota fide gortoti party democrat uya fran horta television ratta ansunetti wara mantan american case jirt dukubuna misiram kum dibito koti fum turbata mi afuru ala rafit jirenena misi khanami million sodoma jaluji tirabe fi waddu mariatan dukubi khunin america gos habito korata kamale jabati nami gosami damu jirachu mo akka kamala harris ናሚ ጆ ባይደን ኢታንቱ ተልፈቴት ኢንፍላቴ kisin jettutti caasa amerika khay jirut takana.
And this is not a coincidence. It is the
Tunani wa waler boyemiti caasa sanyin jaramet tanandu fejet. Akijej president amerika khaduri Barack Obama ti president Trump namujjecha guddatemiti. Manjennani imbehu fakana. Artin president Obama Michelle Obama ammo afan gababo ni Trump. Namnu fe nu ta undendo. Manjennani akisa to kono mayet.
He simply cannot be who we need him to be for us.
President Trump leni jamis wali ndergum Joe Biden dubinu jala buz akanjeden Joe Biden akuma partisa yar socialistika yar socialistika gibira namadda balanin daldal America biyala tofani fwane du jere dubet frannon biitana ammo enut jiren biitana ulqaba madalamo malteyen
me we with the war between the American dream and total insanity and the destruction
ana isanifnu ورجال امريكاتيف او جود راغر غرباسيت امبيخو الرأي قولي تنماليلي بيتي قدوف بيتي جابدون تنيني اكا الدنيا خيسان بنيلي نمي ايقو دندو نوجيني خور بارتي ديموكرات خان الراتوان هدو مرياتان جيرو جيوتي سياسة امريكا امو فلان نوم برانا تنيني نمي خورونا في بلچين سترام غرغر الالتي انتر نوجرا جريتين هريو في مرتفة جدان دولس دابريا ستي تيوبيا نمكم الدويت akko geyyot fayyaati bulchootina anno jananitti worri damirallete corona mo manida ke samumullachu jiraachunisa ibikunene fulana mo walti tulani hidani fi fulana mi akmale tugbate dama khisalletti baballachu no lu jananitin soda guddajjer Simon Marx sitto dutana batun werge jubennutem
Ethiopia ke satt erga covid 19 argame qabe anga jaa furitti walta wallansa virus hi corona magala zuwai ke sa wan hujjetan heddun turre jedu hogganan nerso tagamasi dambal qasim Kamirgalami won Oromoof qabsa ture welisa bekama artist Haacaalu Hundeessa Ajjee Famuusaan booda hokkarakayen garu haalli jiru jijjirame heddu ko ummanne kanaan kan ka'e kumaan kan lakkaawamanni hidhaman yoo xiqqaate namoonni 1978 du'an jedhan dambariif hojjettoonni fayyaaf angawonni naannoo akka jedhanitti hidhamtoonni kun hangi tokko vaayirasii koronaan qabamaniiru yeroo amma vaayirasiin kun daran tamsa'innaa yaaddoo jedhuun hidhamtoonni kun akka qorataman taasifamaa jira jechuudhaan obbo Dambal raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Kanaan dura ji'ootan sadan darban keessatti yeroo
COVID-19 argame baatii sadii keessatti nama lama qofaatu vaayirasii koronaan qabame torbanneen darbanii qabee garuu namoota 23 qabamuu isaanii galmeessine mana hidhaa keessa. Erga jeeqamni kun ka'ee as namoota 150 kutaa tokko keessatti hidhamu kanaafi kan namoonni mana hidhaa keessatti vaayirasii koronaan qabamaniif jedhan. Gareeleen mirga namaa akka jedhanitti hanga'oonni Itoophiyaa waxabajjii 28 erga Haacaaluun ajjeefamee booda miseensota gareelee mormituuf gaazexeessota hedduu himannaan itoo irratti hin dhiyaatin yeroo dheeraaf hidhanii jiru. Manneen hidhaa waaltaaleen hidhaa kan yeroof. Manneen barnootaa akkasumas kuusaa meeshaalee keessatti namoonni humnaan ol hedduminaan hidhamanii jiruu jedhu gareeleen mirga namaa kun. Mootummaan Itoophiyaa hokkara du'a artist Haacaaluu booda dhaqqabe kan qindeesse adda bilisummaa uummata Tigraay jedhee himatus qabsaa'onni farra mootummaaf miseensonni gareelee mormituu Oromoo garuu hokkarri sun kan karoorfame mormitoota ukkaamsuuf kan hojjetamedha jedhu. Hogganaan hospitaala Zuwaayi Jibriil Sharbii waa'ee COVID-19 namoota hidhamanii jiran gidduu tamsa'uusaaf balaanni qabu VOAF ibsaniiru.
Totaalii jechuun ni danda'ama. Haga amma
eegumsa artistiin Haacaaluu Hundeessaa.
Erga Haacaaluu Hundeessaa booda jeeqama uumameen namoonni hedduun vaayirasii kanaan qabamuu isaanii galmeessinee jirra. Dubartoonni sadii vaayirasii kanaan qabamanii magaalaa dhiyoo jirutti ergamaniiru. Namoonni itti dabalaa qabamuu isaanii ni shakkina kanaaf qorannaa itti dabalaa. geggeessaa jirraa jedhan kanneen vaayirasii koronaan qabaman keessaa tokko gaazexeessaa lammii keeniyaa Yaasin Juumaati waldaanoo dhuga baastota biyyootii alaa kan gaanfa afrikaa manni murtii akka inni wabiin gadhiifamu ajajus hidhaa keessa tursiisamuu isaa mormuudhaan battala akka inni gadhiisamu iyyatee ture kamisa kaleessaa waaltaa kan mootummaa namoonni COVID-19 qabaman keessa tursiifamanitti ergamee jira. Ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa hidhamtoonni meeqa COVID-19 akka qabamanii jiran akka ibsuuf gaaffii dhiyaateef deebiin kenninee jedha oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Saayimon Maarks Finfinneerraa.
Afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irraa jaqasuu jirtan gama kanaan ammoo qophii teentana reediyoo ahaaduu FM 94.3 94.3 halkan saatii 4 jalqabaniiru deebi'anii achirraallee jaqasuu dandeettan. Pirezidantin Oromiyaa jara rakkoo nagaatiif miidhame qabeenyillee rabat jedhe shawa baha arsii dhiyaatii fi baaleetti dhagalaale. Rakkoon tun gaafi jecha Haacaaluu Hundeessaatiin dudduuduu bitiruftedhan. Akki jara deebisanii dhaaban irraalleetti wal mari'atan. Muktar Jamaalin Nuwerk.
Pirezidantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallas Abdiisaa erga artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefameetiniin naannoo Oromiyaatitti rakkoon nageenyaa uumameen booda imalli isaanii kun guddichaa fi kan jalqabaati. Imala kanaanillee namoota miidhaan irratti dhaqqabe kan daawwatanii fi waliin mari'atan yoo ta'u akkaataa haala jiruu idileetitti deebi'an irrattillee mari'atamuusaa dubbii himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Kaayyoon isaanii guddaan tokkoffaani miidhaa ga'e sanaa fi bakka miidhaan irratti ga'eef deebisanii dhaabuu irratti hojii hojjetame hin daawwatama. Lammaffaa ammoo hojiiwwan misoomaa ganna kana hojjetaman hin jiru. Hojii keessumaati kilaasteraan qonna gaggeessuu naannoo godinaa oomisha bal'aa oomishan keessaa tokko waan ta'eef sochii naannoo kanarratti jirus in ilaalama jechuudha. Ni sadaffaan namoota miidhaan irra ga'ee fi bakka miidhaa sanaatti hawaasni maal jedha waan jedhus qaamaan uummata dubbisuudhaan jechuudha. Wantoota sadan kanaadha jechuudha kaayyoon daawwannaa kana.
Pirezidantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa imala isaanii guyyaa kaleessaa eegalaniin godina Shawaa Bahaa magaalaa Baatuutitti hawaasa wajjiin kan mari'atan yoo ta'u itti aanseetiniin godina Arsii Lixaa magaalaa Arsii Nageelleeti magaalaa Shaashamanneetitti haala miidhama hawaasarra ga'ee fi akkaataa itti dandamachuu malan irratti marii taasisaniitiin jiru. Namoota kanaan dura miidhaan irra ga'e keessaa tokko kan ta'an obbo Habtaamuu Adaraa pirezidanticha wajjin marii taasisuu isaaniitii fi rakkoo jirullee itti himatanii waadaanis akka galameef VOA itti himanii jiru.
Jechi isaanii dhugaa otee gaarii waan gaarii nu deebisanii amma ammaatii maaliif akka turanis haalli isaaniis illee maaliif akkasii waan ta'e bilisummaatti ifamuma ifaatti uummanni mangisti Oromiyaatti ifamaa gaafate dubbaddalle irraa kanaachitti uummanni keenya uummanni baddalamee kana walumatti taanee kaasnee hojjannee ijaarree akka duraanitti ittee taanee walumatti akka obbolummaatti akkuma saba tokkotti odun ta'in hunduma akka sabatti hundumatti ijaarree akkuma duraan Shaashamanni sablabbii tokkotti akka eenyumtu akka walli jiraannutti akkanitti nun jedhaniiru.
Wanni namoonni miidhaman gaafatan yookaan immoo rakkoon isaan pirezidantiidhaaf dhiyeessan maa inni pirezidantiin immoo deebii maalii isiniif kennan?
Qabeenyaa keenyaatti akka deebisutti qabeenyaa keenyaatti akka ijaaru manni keenyaatti akka ijaarutti nabrata keenyaatti akka ijaaranina akka boota keenyaatti akka deebisanii akka jiraannuuf jennee gaafanne.
Maali isiniin jedhan ree pirezidantiin?
Pirezidantiin akkas jedhanii isaan bakka sadii qoodanii nutti madii duraan dursanii warri mana manca'anitti warri mana balleessanitti isaan manni in ijaarraa jedhanii duraan an isaanii amma guyyaa 25 ijaarree amma jara kanaa gara mana isaanii hin galchinaa jedhaniiru. Lammaffaan immoo gara qabeenyaa keenyaa barbaada'ee sun qabeenyaa keessanii mangistiin Oromiyaas keessatti federaal keessatti nibrata keessanii walumatti gurree akkuma eenyumtu nibrata keessan deebinee akka hojjaa keessanii akka deebisanii hin goonaa jedhaniiru. Warri guguddaa qabeenya isaanii warra badeessuun isaan immoo isaanis nu cinaa ta'aniiti. Qabeenyaa barbaada'ee sun walumatti bakka tokko dhaabbannee ijaarree isaanis immoo akka alagaa akka hin laalleef kara fuulduratti qabeenyaa nibrata isaanii akka ijaaraniif bakka har'aa jalqabdanii waan tokkollee waan sodaatanii hin jiru sanaachi waan tokkollee hoo uumame natu gaafatamaa jedhaniiru isaanillee.
Obbo Shimallis Abdiisaa miidhamtoota dubbisuudhaan cinaattillee hojii misoomaa bakka garaagaraatti mul'atu kan daawwatan yoo ta'u sochii qonnaan bultootaallee ilaaluu isaanii obbo Geetaachoon raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru. Imala isaanii guyyaa har'aatiin illee magaalaa godina Arsii Lixaa taate dudula daawwachuudhaan gama Baaleetti ammoo Agaarfaa ilaalanii galgala kana magaalaa godina Baalee Guddittii Roobeetti galuu isaanii odeeffanneetiniin jirra. Akkaataa namoonni miidhaman itti dandamachuu danda'anii fi deebisanii hundeeffamaniin walqabatee hojumaan isaa federaalaa fi naannoorraa kaasee hanga caasaa gadiititti diriirfamuusaa obbo Geetaachoon VOA'tti dubbatan.
Warri gargaaras miidhaan irra ga'e manni jalaa uummanni deebisee mana isaanii akka ijaaru caasaa gandaa caasaa magaalaa caasaa aanaaf godinaa waliin qindaa'anii hojii hojjetamaa jira isaa caalmaatti itti fufsiisuudha akka isaan deebisanii mana isaaniitti deebi'anii ni lama fan ko investment ada ada ke sumati namun ni investment ke seti penditulan kabeh ni berbeda hijra kabeh ni sana dia bisa ni tahu raf apotin kabeh ni asun gaya sani kabeh cuak kesani kabeh jiru himo teman nanos modum maafi darala wali ingin dae buljin sotama kala wali intae dia bisa ni tahu rafi koran nangge ke fame tu orang hijra wante koran nasana puuran lafa kapsi suraf namun ni kulis dia bini wajiti galu raf kompresus ani merkane suraf iya tu kan jalmat tidur di fame bis.
Dia bisa ni jaru kan kesatih guma cuma hawasan anu tingkan tau mo motum marra bajani adara madametin in uang kan rati investor goda mutu jaramo akamini.
Mita gay kesum ati manajerinya rati ni tagay bayi insani hermana umat hati ni kan insan dia bisa ni hermana umat anu sana hermana bulcin sama gala hermana bulcin sa anak godina hati ni kan insan kemana bulcin semua sana pada sekarang jiru gay ini ni tawa cajiru gay kinde suci gay kinde susana tawa tercuda gara calamati kesum amo warna investment itu jini walikabasa ni dah beli dal dalah fita jajan terdakir dan mita gay jimbo karamu tu mana no tinis karamu tu mana federal tinis halak kami ini rakusan kesa wasudan dengnya kan jiru koran nansa pakai jinsa korat ini tu mulai jira garu amo kantil perhati rawat sama jiru warna tu mesti kabeh ini bermadan sani devisani jaru devisani tajaj lekti devisud asal lekta ada yang ini hingga saya nama tu mangkarat tinde garu dan daun dalu de ni de garai cuta
halan again ni hawasa itu tasgab bahu ilalu dafi hujumata sahur dofu rati kan dawat kan fulle fatametin in dawat meyotau hoggan ton ol ano nan ni chada balate heddun sani irrati hirmata ni jiru. Gabasa sagali Amerikatif Mukhtar Jamal, Adamarra.
Akka ministeri galii biyyi keessa jedhatti ganna dabarqeessa biyyiti birra biliyoon 200 fi miliyoon 33 caalaa walitti qabatte. Galiin baranaa sun tawagga dabareeti yoo iyyuu wal bira qabani birra biliyoon 35 caaltii jedha ministeri kunin. Tsahaayi Daamtoota nu erge.
Ministeri galiiwwan Itoophiyaa bara baay'isaa darbe bara 2012 birri biiliyoona 200 fi biiliyoon 33 ol walitti qabuusaa beeksisee jira. Daayireektarri kominikeeshinii ministerichaa Addee Ummii Abbaa Jamaal maddeen galiin kun irraa walitti qabaman akkas jechuun ibsaniiru.
Galiiwwan kun faantota sababan tokko galiin taaksii biyya keessaa fi inni kaan gumrukaa inni kaan galii lootoriiti. Gameewwan hundumarraayyuu warra PLC'dhaan gurmaa'anii jiran hundumarraayyuu warra gara hamma kattaluu qaban gootummaa gootuutti darbamnee sassaabuu dadhabuuf garuu gibira hammatee sassaabuun danda'amee jira. Karoorri keenya biliyoona 270 sassaabuu ture gara biliyoona 233 yookiin 86 milkoofnee jirra. Gaa kana hanga ji'a jahaffaa irratti ji'a ja'anii 100% sassaabaa ture.
Ministeerichi bara darbe birri biliyoona 200 biliyoona 70 ol walitti qabuudhaaf kan karoorfate yoo ta'es 86 qofaadha kan inni milkeessuu danda'e. Erga weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaatti mul'ate sochiin dinagdee laafeeraa kan jiran Adde Ummiin galii bara darbe walitti qabuudhaaf karoorfame irrattis dhiibbaa geessisaa ibsaniiru.
Erga COVID-19 dhufeessi immoo sochiin dinagdee amma ta'e qabbanaa'u isaatiin jedhan jalaa gadi bu'aa dhufeetti 86% kan xumurreessudha. Kun garuu COVID-19 keessa keenye bakka sochiin dinagdee amma ta'e dhaqqabaa dhufetti kan sassaabuun keenya milkiidha jenneeti kan fudhanna.
Gama biraatiin rakkoon galii walitti qabu keessatti mul'achaati jiru babal'inni sochii daldala kontirobaandii fi nagahee sobaa maxxansiisuudhaan hojii daldalaa keessatti dhaabbileen garaagaraa hirmaachuunis rakkoo galii walitti qabu irratti mul'achaa jiru ta'uusaa Adde Ummiin ibsaniiru.
Kontirobaandii gaggeessuudhaan seeraan alaa nama deeman bal'inaan hin mul'atu. Kanaaf kontirobaandiin guddaadhaan jira. Sochii kontirobaandii eeggachuun danda'amee jira. Ta'uu garuu ammallee guddaadha jennee kan mul'atu tokko sochii kontirobaandiiti. Fuulduratti qaama garaagaraa hojjennu ta'uudhaan sochii kontirobaandii teeksisuun milkeessaadha. Kanaaf bal'inaan irratti hojjetamaa jira. Federaal poolisii wajjin humna nageenyaa garaagaraatti wajjin poolisii naannolee wajjin bulchiinsa magaalota wajjin qindoominaan hojiin calqabame jira. Hojiin kun yoo cimnaan itti kufe kontirobaandii kan ittisuun hin danda'ama jenneeti kan yaallu. Kan biraa olaantummaa seeraa eeguu wajjin wal qabatee keessaayyuu nagahee sobaa fayyadamuudhaan gibira dhoksuudhaaf hojiin taasifamu. kana da cikin rokara da rasa kaɗan ta kuma jirgin rabide na ke suba ayyukan hetu to amurda da ofu da fi tanta amira kuna musu kuma ku cikin tumuran ne cikin gidanki da al'adar kan karor sanye kan cikin ne a amsaru ga da digesti ke sa sala mu ko da mu gani sa sala da ta kan ta da to ko na ke suba cikin danda
ha ta uti minister galiwani gali inni walitti qabe bara darbe yero wal fakkata wal birqami yero lalamu 3 billion sodomishani olin calma akkar gamsises ibsaniru galin calma dan bara kana walitti qabame waggottan arfan darban ras gali isa olana ta usa addi ummin ibsaniru minister galiwani bara bayita kuma lama fi 3 billion dibbala ma fi billion sagaltama ol walitti qabu dafis karor fajjusa bexe jiram Gabas Radio Sagale America Tips Hai Danto Finnirra Kanatti ansine ibsa gulala kan imammat United States calaqisu sinif esina
Wagga sagal dura loltoni Assad magala Hama marsani qabachudan hirirto tanaga heddu ajjesun Yerosan hoji gara jabe summa itti hojjetan ture. Wagaramo sirni asari fi michotansa bakka gaba guddicha almarat alnuman jedamu bombi trob sudan lamiwan nagabiyetti abrtami lama jesan. Sunimo kante lamiwan siria kun somi ramadana soma olani waita fatira yokin iftarif mati sani walin wulgani turanitiram. Humni loltumma Assad ummata sivili kuma dibba heddu ajjeseera hideera. Hirtota naga hagas ganis gidirseera. Manneen barnootaa hospitaalotaa fi buufatalee gabaa barbadeessuudhaan jireenya ummataa fi dhimma akka hin qabnes mul'iseera. Sababa sanaaf aangoowwan United States Zohar Tariq al-Assad aangawa kutaa waraanaa Siriyaa fi ilma namicha kanaa kan ta'e Haram al-Assad namota yakka olana barbadamu taani jechudan ramadeni jira. Kana kofa miti, American ilma Bashar al-Assad isangafa Hafiz al-Assad akasuma gafatama itawu ifagote etti. United States jada ipsi gulala harrakun. Sirna Bashar al-Assad akka waligalati fitin sadalanama rawwate fi itti gafatama gochu itti bufti jade. Waranni siluma barbaachisaa hintaanee fi gara jabinni itti heddummate kun kan inni itti dhaabbachuu qabu amma jedheeram. Sun ta'uuf immoo furmaanni politikaa karaa gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaatiin wixnee 2254 jedhamu dhiyaate qofti karaa sirrii fi qajeelaa uummata Siriyaaf nagaa buusudha jedham. Zaar Act maqaa jedhuun kan itti deemamaa jiruu fi Kokobin angon Siria retti murta ajrummo ummata Siria fi gargar sana mumma tasfa majru gufachi su yokin sochi kababa biyetti danku daf kan yada memitis jede hijram United States gargar sana mumma ummata Siria bulchisa sirna asad jalajrani dabalate gochu ittifufti kan jedu jannum motumma America kun walwarans biyetti ergi egale kase American gargaarsa namummaa dollari biliyoonii 11 fi qabxii sadii ta'u gochuusees yaadachiisee jira. Badiin raawwatameef itti gaafatamummaan jiraachuu qabaa miidhamtoota magaalota Hamaa fi Al-Moral Al-Numan jedhamanitti raawwatameef haqi seeraa jiraachuu qaba kan jedhu ibsi har'aa kun sirna Asaadii fi yakkamtoota waraanaa birootis seeratti ni dhiyaatu jedha. Bulchiisi Assadii fi isa kan deeggaran filannoo tokkicha qabu kan yaadachiisu ibsi kun innis hokkaraa fi waldhabdee Siriyaatiif furmaatii tokkichi formaata politikaa fala godhachuudha jechuudhaan ibsi gulaalaa har'aa kun yaadasaa xumureera.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Wannar daafu qabni tanuma. Bori fiftaan itti ammoo waan turbaan kan waan dhiyoo tana hojjennu keessaa akka tokkotti deebiin isaanitti himna sun ammoo naayil saaxiirra caqasaa jenna. Ansoraa laakee nagaan buudhu sagantaa afaan Amaaraati.